Te reo irirangi Māori o te hikua te ika, i watekau mā whetu ira tahi, hoki mai anō rā e hoa mā ki te reo taumata o te motu. A ka tāku kei runga i te wā e kōrero i tēnei wā, ko Maria Meno Kapakingi o te Aupouri, te kōrero e pānaki ngā kaupapa nui kei mua i a rātou. Kia whai wāhia ki tātou te whakatau i aia, tēnā koe Maria Meno.
Tēnā koe, Daphne. Tēnā tātou katoa.
Ngā mihi nui kia koe, kua whai wāhi ake. Ki te kōrero kia tātou i tēnei rā, he tuatahi i tanga mōku te tukuna i tēnei pātai. I te 31 o ngā rā o maihe i taumai, ko te minita tuarua mō te hauora pēni henare. Ki roto i a tātou mō tēnei rongoa ārai mā te Pfizer. E Maria Meno, ko taku pātai ki a koe, e tautoko rānei te runanga o te Aupouri i tēnei rongoa ārai mā te hau Pfizer mō te urita COVID-19?
Ai. e tino whakaia nau te runanga ngā te pāri katoa. Nā te mea ko te mea nui ko te tangata, ko te ora o te tangata te mea nui. And ke te tātou te ao katoa, kei tā wāhi, arohanu ki a lātou, mate noa te tini. Tai ki tēnei te whenua o Aotearoa, tai ki te muri enua, e whakai ana mātou, me titingia te vaccination, me rapu, me mahi. And really, e Daphne, ko te, ka mui o tātou iaienei, this is, it's here, it's gone through the testing that it needs to. Yes, it might seem a little bit rushed, and e mohi ana tātou, wanga wanga, e tahi atu te whānau, he hanga mea ki roto i te mane, i te vaccination. And, Daphne, or tātou, in reality, there are many, many types of medications, funnily enough, that we don't know what's in it, And I get, i rongo tau te tahi o ngā kai kōrero, that it's got that whole conspiracy kind of feel to it. And kounei, that none of that helps for people to understand in their own way, what does this mean? Ka kite tātou kei mea kei konei a pēni i tērā wikira, and I think kai kaitaia, kai Whangaroa, and te tai tokarau katoa e mihi e kōrero mai ana ki a tātou, please whānau, think about this, it's important, it's good. We already know that it's good. We already know that it's in the main that people are want to know. They just want to know. And the more you give people information that's basic and simple and understandable, then people are, we can make our own minds up, and in the majority, definitely, I'm hearing good things and open-mindedness about the vaccination. Because, but the other part, I think, that makes it even better is that if we are able to do that ourselves for ourselves in our own communities.
Ai, kia ora, e tautoko ana hau I tērā kōrero. I definitely support the mahi the minister's doing at the moment, going around, associate ministers going around, spreading information about this new vaccine. And I just want to go back to a bit of kōrero that you were saying about conspiracy theories and a lot of kōrero that's out there at the moment, And a lot of the mahi at the moment is actually debunking some of those kōrero and ensuring our whānau that this Pfizer vaccine is the one that is safe for us to use. And it is the safest out of all of the COVID-19 vaccines that they've created. It's not the only one. But I think whānau need to be educated, do their research in making a decision for this vaccine. But it's not just this one, like you said. It's every vaccine. We give our kids shots, 6 weeks, 3 months, 5 months, all the time. The minute they're born, just to make sure that they're okay. Kua rongo a haunga kōrero e ngā rā o mua, haunga o tātou tupuna i whai e nei momo wero. Ai, tika rā e rā kōrero engari, he au hau tēnei, he mate hau tēnei, he mate hau e toko ake i ara, koe nā te āhua i tēnei wā. Nō reira, e tau toko ana hau i te tū au e Maria Mino. Ki te tahuri ake rā nei taua, ki ngā rangi kei te heke mai, ki ngā mahi a te manatū hauora, e pēhia nei, he aha rā nei ngā hihia o te au pauri, kia tautoko i te kāwanatanga, kia taia ai te horapa tika i tēnei rongoa ki roto ia tātou.
Pērā e Daphne ki e tahi o ngā tātātou whanaunga runanga o te muri venua te hiku. Which is to say that we, again, like we did last year, in fact, for much of last year through COVID, we got up, got ready and did all of the... We did what we needed to do and we did it very well and we did it without the initiation or the co-design. I'm rolling my eyes right now when I use that word because I've got no time for it. Just saying, that I think that we did all of that based on two very clear factors that make us Māori, and that is whanaungatanga and that is whakapapa. And both of those outstanding ideas and concepts proved themselves to be the single qualities that made our lives better last year. So this year, whether it's the vaccination, whether it's whatever it's got to do with in our lives, whether it's our housing issue, whether it's our our water issue, our remedies are inside our own mind and our own capacity. And so, you know, mai te rā tau ki tēnei, you know, and in fact, for hundreds of years, we've been persistently trying to maintain our own way of life against a tide of racism. So boy, I've never felt more interested or more excited at what's happening, Daphne, now in terms of reclamation, and restoration of our own and our own rules to succeed or even fail, because we're entitled to fail because everything else is, that's not the benchmark, but we're entitled to get it wrong until we get it right? So that's in terms of the vaccination and the response in muri whenua, te runanga o te rarawa, whānau in te kā, whānau in Pukenui, whānau in Hauora, across the whole of Te Hikuru, have got exactly what it takes to deliver the vaccination, to apply the systems that keep whānau safe, that make sure that we've got a sizable refrigeration type system. All of those things, we should be given the opportunity, or we should take the opportunity actually, to do it for ourselves, with ourselves, with the support of clinical support around us. So the central piece is our own cultural capability, and the attachment is the clinical support. That's the model.
Kia ora, nō reira, me arahi ngā iwi i ēnei kaupapa, ne? E tautoko ana i aua kōrero Maria Meno, ngā mihi nui, kia koe kua whai wāhia ki te kōrero kia tātou o te hikua te ikai tēnei haura. E rangi, ake he kōrero, hei tāpiri, hei whakakapi ake i tēnei wāhanga kōrero, e hoa?
Daphne, if I can say, tātou mā, we started the roading up at the Pōtahi Papakainga. That might be small to some, but it's a big deal for us at home. And so we started the roading. We're very excited. We've got our AGM on this Saturday. So tātou mā, e hi ina kui ki te haere mai, haere mai uki mai.
Rawe, ngā mihi nui kia koutou i te aupauri, ngā mihi nui kia koutou i te rao tātou marae o Pōtahi. Kia haumaru mai koutou ngā āhuatanga o te wāne.
Tēnā koe
katoa. Ai, kātia ki rāi tātou mā, ko te reo kōrero tērā a Maria Meno Kapa Kingi mō tēnei o ngā kaupapa nui. Ki roto ia tātou kuia ko te rongo ārai ma te Pfizer me te tū o te aupauri. Ka whaiwahi ake o kia nō tātou te pōhiri a Mākere Mutu, te haura nei te kōrero hoki e pāna ki tēnei kaupapa. Kaua koutou e haere tawhiti atu, mautonu mai ki te hiko te ika.